waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Dalkan Australia, dadka qaar ayaa heli kara caafimaadka ilkaha in dowladdu ka bixiso, laakiin aqlabiyadda dadka waxay booqdaan dhakhtar ilkaha iyagoo lacagta iyagu iska bixinaya. Jeebkooda ayay ka bixiyaan, mararka qaarna waxaa qayb ka bixiya hadday leeyihiin caymis caafimaad. Dr Deborah Cole oo ah madaxa adeega caafimaadka ilkaha ee gobolka Victoria oo ah hay-ad dowladeed ayaa sharaxaysa in nidaamka Medicare aysan bixin adeegyada aasaasiga ee caafimaadka ilkaha, sida in qofka ilkaha loo nadiifiyo, in loo fiiriyo, iyo in haddii godad ay jiraan loo buuxiyo.
Virtually nothing's covered by Medicare. There are very, very few things. It's really, Medicare would cover things where you might be
waxba kama bixiso Medicareku. Waxaa dhici karta in marmar dhifa ay Medicareku bixiso haddii matalan isbitaalka lagu geeyo oo dhiig laga qaadayo. Medicareka ayaa bixinaysa, laakiin inta badan adeegyada aasaasiga ee ilkaha Medicareku ma ay bixiso. Medicareka waxay keliya oo bixisaa adeega ilkaha haddii looga maarmi waayo daaweynta caafimaad ee guud ee qofka. Markay noqoto lacag laga qaado adeega caafimaadka ilkaha, waxay ku xiran tahay hadba dhakhtarka ilkaha ee aad u tagto iyo meesha aad degan tahay. Sidaa laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta ilkaha ee Australia, meesha ugu qaalisan dhakhtarka ilkuhu waa Northern Territory, halka meesha ugu jabanna ay tahay Tasmania. Markaad dooranayso dhakhtar ilke oo fiican, Tom Godfrey oo ah afhayeen koox u ololeysa dadka macaamiisha ayaa ku talinaya in dadku dhakhaatiir kala duwan marka hore ay wacaan oo ay qiimaha weydiiyaan ka hor inta aysan ballan dhigan.
So if you don't have insurance, the cost can vary wildly from dentist to dentist. So it's important that if you are on a budget, ask your dentist.
Marka haddii aadan caymis caafimaad lahayn, waa lagama maarmaan in haddii aadan lacag badan haysan inaad dhakhtarka ilkaha weydiiso inuu kuu sharaxo qiimaha ka hor inta uusan kugu bilaabin hawsha uu ilkahaaga ka qabanayo. Tom Godfrey ayaa sheegay in shirkadaha caymiska caafimaadka ay dhici karto inay yareeyaan qiimaha ku baxaya daaweynta, laakiin inta badan ma wada bixiyaan qiimaha oo dhan. Inkastoo daaweynta ilkaha ay dhici karto inuu qaali ku noqdo dadka waaweyn, wuxuu aad ugu jaban yahay carruurta. Dhammaan carruurta Australia ee haysta Medicareka waxay ka faa'iidaysan karaan barnaamijka dowladda ee daaweynta ilkaha carruurta ee loo yaqaano Child Dental Benefit Schedule.
All children until they they're 17, so before they turn 18, are actually eligible for care.
Dhammaan carruurta inta ay ka gaaraan 18 sano xaq ayay u leeyihiin daaweynta ilkaha oo lacag la'aan ah haddii qoyska dakhligiisu gaaro heer go'an. Laakiin dadka Australia intooda badan dakhligaas go'an ma soo galaan oo waa lacag la'aan. Waalidiinta ayaa loo ogol yahay $1,000 ilmihiiba inay ilkaha looga sameeyo muddo 2 sano kasta. Debra Cole ayaa sheegtay in daaweynta ilkaha oo dowladdu bixiso la siiyo qaar ka mid a shacabka Australia.
Every state has slightly different eligibility criteria, but they are predominantly, if you've got a healthcare card or a pension card, you are eligible.
Gobol walba wuxuu leeyahay shuruudo lagu xiro qofka xaqa u leh, laakiin inta badan haddii aad leedahay kaarka caafimaadka ama kaarka howlgabka ama pensions kaar la yiraahdo, xaq ayaad u leedahay. Gobolka Victoria, haddii aad qaxooti ama magangelyadoon tahay, xaq ayaad u leedahay. Gobollada kale way ka duwan yihiin, laakiin intooda badan haddii xaalad degdega ay tahay waa lagaa daaweynayaa ilkaha. Miss Cole ayaa sheegtay in Dental Health Services Victoria ay si dhow ugala shaqeysa ururada bulshooyinka inay helaan xanaana ilka oo aasaasiya oo loo fidiyo dadka qaxootiga iyo kuwa magangelyadoonka. Inta badan qaxootiga iyo magangelyadoonka dhibaatooyin ilkaha ayaa qabsada maadaama qaarkood la soo jirdilay.
The main thing we want to do is to encourage people that are from a refugee and asylum seeker to seek out early care.
Arrinta ugu muhiimsan waa inaannu ku dhiirigelino dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka inay horeba daaweynta ilkaha u doontaan si ay u noqoto barnaamij hortag ah oo wax looga qabto inta xaaladda ilkahoodu aysan aad u liidan ama ka sii darin. Wixii macluumaad dheeraada ee ku saabsan adeegyada daaweynta ilkaha ee gobolkaaga, booqo wasaaradda caafimaadka ee hadba gobolka aad degan tahay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 PM, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.